Blog Talk Radio. Arakoze cyane umwari w'iyara umukobwa w'Afurika, umukobwa wo muri Ghana, muri ino ndirimbo nziza Afrika. Ati rwose ati mumbwire impamvu murwana, mumbwire impamvu turwana. Ati duhora rwose dutakamba ngo haze amahoro muri Afurika, dore ko dufite byose ntacyo tubuze uretse amahoro, kugira ngo nyine tubashe kubaka uyu mugabane mwiza utafite icyuzi na kimwe uretse amahoro. Ibyo rero muri ibyo bitera hari umuco mubi cyane wo kudahana, umuco mubi cyane wo korora, igitugu mu butegetsi, mu buyobozi bw'ibihugu bya Afurika. Ikaze kuri radiyo eshatu ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira i Washington DC. Dufite saa yine z'amanywa n'iminota 35 isaha z'i Washington DC, tukagira saa 10 z'amanywa n'iminota 35 isaha z'i Parisi, i Buruseli n'ahandi mu Burayi bwo hagati, saa 11 z'amanywa n'iminota 36 noneho isaha z'iwacu i Kigali. Uno munsi turi kuwa gatandatu tariki ya 29 Ukuboza mwaka w'ibihumbi 2018, nk'uko twabasezeranije tukaba tugiye kubagezaho ikiganiro twahaye ino nyito indege ya Habyarimana, dosiye y'indege ya Habyarimana. Dr. Theogene Rudasingwa ati Perezida Macron nawe agambaniye Abanyarwanda, nk'uko ejobundi tariki ya 29 yabyanditse mu ibaruwa ifunguye. Kino kiganiro mugiye kukigezwaho nanjye Joseph Ngarambe hamwe na n'uwo nguwo nyine nari mvuze, Dr. Theogene Rudasingwa akaba na perezida w'ishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement. Nagira ngo uretse gatoya nze gake mu kanya natanga ikiganiro ntaramureba neza, reka murebe aho ari mufunguye mikoro noneho abe yabasuhuza. Ndamubonye ndamuruzi. Reka ngufungure mikoro. Mikoro yafunguye Theogene.
Uranyumva?
Ndakumva neza cyane.
Urakomeye, urakomeye. Noheri nziza, umwaka mushya muhire.
Nawe Noheli nziza ndetse n'umwaka mushya muhire, dukozwe mitwe y'intoki z'ikiganza kimwe gusa, tunabyifurize n'abariho batwumva, wabibifuriza nk'umukuru w'ishyaka ryacu ijambo ryawe. Komeza.
Murakoze, urakoze cyane Yozefu. Ubwo nagira ngo koko abaduteze amatwi bose, kandi nzi ko bakurikirana ibi biganiro ari benshi, mbanze mbasuhuze kandi bose bose Abanyarwanda, Abanyarwandakazi, tubifuriza umwaka mushya muhire wa 2019, tubifuriza ishya n'ihirwe ngo bazawubonemo ibyiza, bazawugiremo uburumbuke. Ubwo kandi nagira ngo mboneho n'umwanya wo kugushimira Yozefu, na bagenzi bacu dufatanije uru rugamba, ariko kubw'umwihariko gushimira radiyo yacu, radiyo ya Ishakwe Rwanda Freedom Movement, kuba imaze nka bose igeza ku Banyarwanda ibi biganiro, byose kandi biganishe kubaka umuco mushya wo kuvugisha ukuri, ari byo tugomba kuzubakiraho, ari wo musingi tugomba kuzubakiraho u Rwanda, tugomba kubakiraho u Rwanda. Nagira ngo ngushimire ubwitange, umurava, amanywa, ijoro, kuba umaze na radiyo yacu uyu mwaka wose dushobora kugeza ku Banyarwanda ibiganiro. Nagira ngo mbigushimire, nshimire na bagenzi bacu dufatanyije ubuyobozi bw'uyu muryango wacu, ari abagize inama nkuru, ari abagize komite executive, n'abanyarwanda bose bari muri uyu muryango wose, abayoboke bacu, ariko n'abanyarwanda nk'ukuntu nari maze kubivuga, mwese mwese ndabifuriza amahoro y'umwaka w'2019. Ubwo nawe ngushubije ijambo Yoze.
Ndagushimiye cyane muvandimwe Theogene, nanjye nongere nkwifurize umwaka mushya muhire, kandi imigisha ya Noheli ikomeze rwose isendere iwugireho no ku yindi izakurikiraho. ubwo duherukanye hashize ibyumweru bibiri hari kuwa gatandatu tariki ya 15 kuza 2018 mu kiganiro twari twahaye inyito Dr. Theogene Rudasingwa arasubiza urwandiko Perezida Museveni yandikiye Perezida Nkurunziza. Muvandimwe Theogene, umaze iminsi ku rugamba rwose rw'ibintu bidakomeye, nako by'ibintu binako bikomeye cyane, bikomeye cyane, izi impamvu nayo mvuga ngo ibintu bikomeye cyane, aho rukomeye nyine burya niho ubonera abagabo urugamba, cyane cyane aho duhanganye n'akagambaniro, ni ku muntu yanabyita kamahanga, amwe namwe mu byerekeye imibereho y'Abanyarwanda, kugaragaza ukuri ku byatubaye kugira ngo tube twabasha kwibuka, harimo ibintu by'akagambane, hakabamo n'ibintu byo gushaka intambara ya buri kanya. Ahari wasubizaga urwandiko Perezida Museveni yari yandikiye Perezida Nkurunziza, uvuga uti urwandiko rurangiza amateka, rurirengagiza amateka, nako ni gashoza ntambara, aho kugira ngo ahubwo rube rwatuma habaho imishyikirano ndetse no kumvikana ku mahoro mu karere hagati y'ibyo bihugu byombi by'u Rwanda n'u Burundi. Uwo munsi rero kuwa gatandatu tariki ya 15 z'ukwa kabiri 12 2018 wowe Dr. Theogene wari wasohoye ibaruwa ifunguye wari wandikiye Perezida Museveni wa Uganda. Muri iyo baruwa rero warayisobanuye kuri radio, turebera hamwe ibyari bikubiyemo muri iyo bari bifunguye, ndetse tugerageza no gusubiza hamwe cyane cyane wowe ariko nanjye ngufasha uko nshoboye. Twagerageje gusubiza bimwe mu bibazo by'ingenzi byari bikubiye muri iyo baruwa, aho wibazaga ndetse hakabamo no gusubiza utese imyumvire ya Perezida Museveni ku bibazo by'u Rwanda n'u Burundi, iraha amahirwe amahoro arambye ibyo bihugu by'u Rwanda n'u Burundi n'akarere bikeneye. Birumvikana hagombaga no kugira ngo ube watanga umwanzuro cyakorwa kugira ngo ibintu bijye mu buryo. Icyo kiganiro cyarakurikiwe cyane ariko iyo baro ifunguye yanakanguye benshi cyane, wavugiye ku maradiyo anyuranye akomeye nk'Ijwi rya Amerika, VOA, uza ndetse no kujya mu kiganiro gikomeye cyane cyo kuri radio ya BBC gahuza miryango, radio ya Bongereza. Abantu benshi baragikurikira, abantu benshi baracyumva. None rero bidatinze rwose, dore ko iri iwacu hasa nkaho iri kiyunga gihora nyine kivubura, ku itariki ya 24 hasohotse inkuru mbi, z'uko abajuje bo mu Rwanda bakurikiranaga ibyerekeye ihanurwa ry'indege ya Habyarimana bavuze ngo yakete ngo barayihagaritse burundu ngo kubera ko ngo nta bimenyetso bihagije niko bavugaga. Wowe wahise ubona nyine aho ibintu bituruka, dore ko byari bimaze iminsi bica amarenga. Mu ibaruwa wari warandikiye makorora n'umwandikiye rwose barifunguye, mubwiye uti mwitondere kutagwa mu mutego wa FPDMI Kagame wari wandikiye ibaruwa nta gihe kinini cyari gishize. Ibyo rero bibaye byari byaciye amarenga, wari wabibonye warandika uti tariki ejo hundi ya 25 kuri Noheli nyine uti Perezida Macron nawe agambaniye Abanyarwanda. Ni nk'uko umuntu yabivuga mu magambo ake, wavuze uti kimwe n'abamubanjirije Perezida Macron nawe yongeye kugambanira Abanyarwanda. Ibyo rero nagira ngo iyo baruwa yawe wasohoye ku itariki ya 25 isubiza icyo cyemezo cyasinywe tariki ya 21 z'uko kwezi turimo, tukaza kubona ku itariki ya 24 mu by'ukuri kabari nk'impano mbi cyane, isura bibi cyane ku Rwanda no ku karere. Iyo mpano waravutse ni makuru bikoze, nubwo byitiriwe abajuje Jean-Marc Herbeau na Nataripu nyine ni basoye ordonnance. Ko rero nubwo turi mu gihugu cya demokarasi ngo aho ubucamanza nyine ngo bwigenga, wowe ntibibeshye kuko bijya bibaho no muri ibyo bihugu bikomeye, ko inyungu z'ibihugu, inyungu za politiki zijya hejuru y'ubutabera, bityo cyane cyane iyo bigeze mu bihugu byo muri Afurika, bikaba byagira ingaruka zikomeye cyane zimena amaraso. Iyo baruwa rero yawe niyo nagira ngo niyo nagusabye kugira ngo uze kuri radiyo ishakwe usobanure ibiyikubiyemo, ndetse binajyanye cyane n'ibyo twari tumaze iminsi tuganira byo muri kariya, kuko uyu ndege ntabwo yaguyemo gusa, Habyarimana yaguyemo na perezida, na perezida Ntaryamira w'Urundi, bikubitira ko amezi atandatu mbere yaho hari habaye kwica perezida wari atowe ku buryo bwa demokarasi Melchior Ndadaye. Ibyo byose bikaba byaragize ingaruka zikomeye cyane ku Rwanda, bikagira ingaruka zikomeye cyane ku Burundi, ndetse izo ngaruka zikaba zikomeje, zikaba zishobora no kongera kubyara indi mivu y'amaraso. Ijambo rero ni ryawe, ndatinze uvuga ibyo baruwa wanditse, uvuga uti usa n'uvuga uti Perezida Macron kimwe n'abamubanjirije nawe agambaniye Abanyarwanda. Twavuga ko atagambaniye Abanyarwanda bonyine, kuko n'Abarundi barimo, ndetse n'akarere, ndetse na Afurika. Ijambo ni ryawe.
Ndetse n'Abafaransa, Yozefu n'Abafaransa, kuko haguyemo Abafaransa, haguyemo Abafaransa. Urakoze Yozefu, urakoze no kunyibutsa ko no mu ibaruwa ifunguye nandikiye Museveni, mu byo yibagije atavuze ibibazo by'u Burundi ndetse n'ibibazo by'u Rwanda, nashyizemo n'icyo ngicyo cy'indege. Indege yaguyemo bagenzi be b'Abanyafurika, abaperezida bo muri Afurika, bari bavuye mu nama guhura nawe n'abandi baperezida bo mu karere, indege ikaraswa abo baperezida uko ari babiri bakagwamo n'abandi bari kumwe nabo, ntubone nta muntu wo muri East Africa mu karere k'iwacu k'ibiyaga bigari, nta munyafurika mu rwego rwa Union African ahabanaro, ni kubona nta muntu wigeze avuga ati reka tugerageze dutohoze turebe aho aba bagenzi bacu baba barapfuye. Kuba icyo kintu yaragicecetseho ntakivuge, nabyo ni ibintu bifite ishusho bitanga ku bijyanye n'Abanyafurika uko dutekereza n'imikorere yacu, ndavuga abari mu butegetsi. Nagira ngo wenda abari nacyo natangiriraho ko mu bantu bahemukira Afurika, mu bantu bagambanira Afurika, mu by'ukuri tugiye dutangirira kuri utu dutsiko kwayogoje Afurika. Nakunze n'iyo ndirimbo ukunze gutangiza muri ibi biganiro, iyo mudamu urimo kwibaza ati Afurika tuzahereza he, Afurika turwanira iki, impamvu duhora mu miborogo, impamvu duhora mu marira, nicyo ngicyo tugomba gutangiriraho tuvuga ngo Abanyafurika ubwabo nibo bica abaturage babo. Nibo mu Rwanda nta wundi wakoze jenoside uretse Umunyarwanda. Mu Burundi abicanye bakayogoza ni Abarundi. Muri Uganda, muri Congo, hirya no hino ugenda bitangirana n'Abanyafurika. Ahubwo noneho tukajya ku cyiciro cya kabiri, aricyo ubwo ngubwo kinzana mu kiganiro nyamukuru cy'uyu munsi, aho mu by'ukuri ubivuze neza, Ubufaransa nabwo bukuruwe na Macron muri iki gihe nabwo bwongeye kugambanira Abanyarwanda. Impamvu umuntu arimo kwibaza nyuma y'hafi imyaka ngira ngo ibi bintu by'Ubufaransa kugerageza gushakisha abagize uruhare mu ihanurwa ry'indege ngira ngo byatangiye muri 1998, Yozefu, nibyo wanyibutse? Yozefu,
ntabwo numvise neza ikibazo.
Ibi bintu by'Ubufaransa gutangira gutohoza iby'indege ntibyatangiye muri 1998?
Icyenda n'umunani.
Ni ukuvuga ngo waciye imyaka 20. Nyuma y'imyaka 20 icyo ntangiriraho, harimo ibintu, ndavuga ibintu bitanu, ntabwo n'ikiganiro kiri buve kirekire cyane. Ni ukwibutsa abantu ibyo mu biganiro by'ubushize twagiye tuvuga tunaganira mu buryo burambuye. Icya mbere cyo mvuga muri iryo tangazo ni ukuvuga ko Ubufaransa mu by'ukuri mu guhagarika iby'iyo dosiye ntabwo ari uko habuze ibimenyetso, kuko ibimenyetso n'aba iyo njyango idosiye n'icyo cyemezo biri kuri za interineti, abantu barabisomye. Ntabwo ari uko ibimenyetso bidahari, ibimenyetso birimo birahagije, kandi n'uwashaka ibindi ntabwo wabishakisha mu guhihagarika, ahubwo wakayishakishije mu kuvuga ngo ese abandi bo dukwiriye kubaza kugira ngo twuzuze, tumenye neza ibyo twaba tutazi byavuzwe n'aba bose baba ari nk'abandi. Ntabwo rero ibyo ngibyo bishakisha uhagarika idosiye, ahubwo bishakisha urushaho kuba wabaza n'abandi, kandi ni benshi. Uretse ko Abanyarwanda mu gihe Kagame na FPR-DMI bakiriho, ntabwo bashobora gutuma hari uvugisha ukuri ibyazi kuri iyo dosiye, kuko nk'uko twagiye tubivuga ababizi ni benshi, hafi FPR yose n'Abanyarwanda benshi muri rusange barabizi. Ubabajije ari igihe cyo umuntu abivuze bitamukosha bikatwara ubuzima bwabo bakamwica, ni benshi babivuga, kubera ko ibyo ni ibintu mu cyongereza byo twita ngo ni public secret, ngo ni nk'ibanga riri hanze aho ngaho hafi buri muntu wese abazi ubukwiye no kutita ko ikiri ibanga. Ibyo rero impamvu ni izihe, bizadufata igihe kumenya impamvu mu buryo wenda bunonosoye, ariko impamvu navuga ko ari impamvu nk'eshatu. Iya mbere ni iya politiki, ni ukuvuga ngo ibintu bimaze igihe kirekire, Kagame uko yarwanyije ibyo bintu bijyanye n'idosiye, abantu barakuzi uko yirukanye Abafaransa, uko yabatutse, uko yabatoteje, uko yabise aba jenosideri, ubwo umuntu nka makuru araza akavuga atari ko ibyo ntibinandeba ngo byabaye igihe nkiri n'umwana mutoya, yego bireba Ubufaransa ariko ku nyungu zanjye za politiki sinkwiriye gukomeza nkubitirwa ibintu nk'ibyo ngibyo, kuko abo si abana banjye Abanyarwanda, si abana banjye Abanyarwanda, si Abafaransa, kubera impamvu za politiki. Umuntu akavuga ati ibyo turabiretse. Kabiri, indi mpamvu ya kabiri ni impamvu y'ubusambo, impamvu y'ubucuruzi. Ibihugu, ibyo bihugu Ubufaransa n'ibindi byigeze gukoloniza u Rwanda kugeza kuri aya magingo, nibyo bihugu by'ibikire iyo bireba Afurika bikareba ka Rwanda, ntibireba n'u Rwanda gusa, ubwo biba bireba akarere dutuyemo, bakareba za diyama, bakareba zahabu, bakareba za koruta, bakareba ubucuruzi aho bagomba kugurisha imodoka zabo n'intwaro zabo. Urugero nabaha ku bantu bakurikirana amakuru muri iki gihe, muri buka umunyamakuru Khashoggi uva muri Arabia Saudite, Saudi Arabia, biciye muri Turkey bakamuhoterera muri ambasade, kugeza n'ubu n'ibice by'umurambo we nta uramenya aho babijugunye. Kandi icyo gihugu ni igihugu Amerika ikomeyeho cyane, nubwo ibimenyetso bitanzwe n'igihugu cya Turkey ko mu by'ukuri ari igikomangoma cyo muri icyo gihugu Saudi Arabia, cyatanze amabwiriza yo kwica uwo munyamakuru. Yewe n'abadepite b'inaha ngaha babiganireho bafata n'umwanzuro koko yabigizemo uruhare, ariko yakingiwe ikibaba n'ubutegetsi buriho hano muri Amerika muri iki gihe bwa President Trump. Aravuga ngo ya, ngo nubwo ari byo, ngo nubwo bishobora kuba ari byo, ngo ntacyo turi bubatware, ngo kuko tugurisha intwaro, ngo kandi dufite ibyo tubagurisha, kandi hari ibibazo amavuta tubavanaho, kandi badufitiye runini ku bintu by'umutekano ducunga n'inyungu dufite muri ako karere. Urumva niko Amerika ubu ngubu niyo mwanzuro President Trump yabifasheho. Na Macron rero ubwo nk'Ubufaransa arareba kariya karere k'iwacu, akareba ibyo bagomba kugurishamo, bakareba inyungu zabo zo bita ngo ni inyungu z'umutekano, ariko twe nk'Abanyafurika twakwita kubera izo imyifatire yabo, akareba Congo, akareba Uganda, akareba Tanzania, akareba ma za business zabo mu bintu byo byo bagomba gukora mu bintu bya infrastructure aho ngaho mu karere abo banyafurika birwa bacuruza bababwira ko bigomba kubaho bakaba bazi ko ari ama company yabo y'abafaransa n'abandi bazayubaka. So inyungu hari icyo kintu kinyungu z'ubusambo zo kureba Afurika aho kureba inyungu z'abaturage z'abanyafurika bakareba inyungu zabo abo bandi abo bategetsi nkaba Kagame bakabukoresha hari ijambo abagandi bakoresha ryitwa nyamara. Nyamara ni bene wa muntu Yosefu nko ku kibanza yubakisha inzu ubufite umuntu kuri ibikorwa by'ubwubatsi aho ngaho mu rugande babyita nyamara cyangwa se mu kinyankore sinibuka bari bo abo bose nka Kagame bamukoresha nka nyamara ku nyungu zabo izo bafite icyo
umuntu uretse gato iyo ufite umuntu ukoresha gute sinabyumvise neza aho ngaho
ukuri abakozi bose baba bari aho kuri chantier bamwite to hari ijambo mu kigira mu kinyarwanda ni kapita ubwo Kagame ni ba kapita noneho ku byo bazabona byose bakabavunguriraho gakeya bakabavunguriraho gakeya ariko igihugu kikatakariza icyo ni icya kabiri. Icya gatatu nabona ni ikintu cyo nakwita racism mu kinyarwanda twabisobanura dute yoze
ironda koko
rishingiye ku uko dusa abanyafurika turabirabura ukuntu aba ibyo bihugu byashingiyeho gukoroneza Afurika iyo mitekerereze iyo mentalite baracyabifite kuko nta handi Yosefu wagatekereje ko abakuru b'ibihugu babiri bagwa mu ndege irashwe n'umuntu wo muzi kuko ntabwo ari uko Yosefu ntabwo ari uko abafaransa na intelligence yabo iyo uko byagenze mu Rwanda kuko bari bahafite
neza cyane barabizi neza nahubwo aho ngandi ndatekereza muri 2005 hari uwari ministre w'intebe wo muri Liban witwa Rafiki Hariri yakorewe atanta bamukoreye nawe igikorwa cy'iterabwoba mu modoka ye arapfa bijya muri conseil ya sécurité mu kanama ka Loni nduva muri 2007 ariho hafashwe icyemezo cyo kugira ngo habe enquête biza no gushyirwa urukiko kiko muri 2014 rukiko rumeze nk'uru rwarusha rwaruni rwo kugira ngo bacire urubanza abantu bakoze icyo gikorwa cyo kwica umuministre w'intebe wa Liban Rafiki Hariri. None rero abaperezida babiri bo muri Afurika kandi ibintu byagize ingaruka ziteye ubwoba bakaba bashaka kubipfukirana harimo koko ironda bwoko nibyo nagira mu mwunganizi
nibyo. None se tekereza Yosefu nk'ubu ngubu numvise umukuru wa Loni umunyamabanga mukuru wa Loni avuga ngo iyicwa rya Khashoggi umunyamakuru uva muri Saudi Arabia ngo hagomba kubaho iyo international investigations itohozwa mpuzamahanga uko byagenze nibyo bihugu nubwo Bufaransa n'Ubudage n'ahandi hose nta utaravuze ngo hakuriye kubaho iryo tohozwa. None se niyo bitakorwa ariko banabisabye abo bose kuva kuri Loni abo banyafurika ibi bihugu byose kuki nta kigeze na rimwe basaba ko abantu bashakisha icyo abo abagize uruhare mu ihanurwa ry'iryo ndege ryaguhema abashefu b'ibihugu abakuru b'ibihugu babiri b'abanyafurika tutabyise racism wavuga ngo racism ni iki. Icyo ngicyo rero izo nizo mpamvu eshatu jyewe mbona hari inyungu politiki, hari inyungu z'ubusambo n'ubucuruzi, hari inyungu zishingiye ku bintu byo kutureba nyine ko turabirabura nk'ukuntu batugize abacakara n'ubu ngubu baba batureba nyine ko ari abantu wakoresha gushakisha inyungu zawe hapfa miliyoni imwe hapfa miliyoni ebyiri hapfa abahutu hapfa abatutsi icyo ntabwo bibareba nubwo baba ari abakuru b'ibihugu. Icyo ni icya mbere nagira ngo mvuge. Icya kabiri ni ukwibaza ngo kuki abafaransa batajya biga mu mateka yabo ibyabo amateka yabo ibibi byagaragaye mu mateka yabo simvuga simpakana ubuhangange bw'igihugu bufaransa simpakana uruhare ubufaransa bwagize ku isi mu mateka ibyo abafaransa bashoboye ku byo ahanini ku isi hirya no hino mu mateka twagiye dukopera kandi byiza kugeza kuri aya magingo nta gihugu kitagira ibibi nta gihugu kitagira ibibembo mu mateka yacyo mu Rwanda turi muri ibyo bihugu natwe ubwacu iyo tureba amateka tureba ibi tukareba ibyiza nkibaza ko abafaransa bazi uko byabagendekeye muri Indochine cyane cyane ruya rugamba rwa Debienfu bakaba bazi ibyabaye muri Algerie bakaba bazi ibyabaye mu Rwanda muri 1994
Indochine benshi bayizi mu gihugu kinini muri ibyo ngibyo cyitwa Vietnam iyo vuze Indochine abatumva
Vietnam
na za Cambodge n'ibindi ariko Indochine benshi bumva Vietnam yego
yes bakaba bazi uko byabagendekeye muri Algeria bakaba bazi uko byagenze mu Rwanda muri 1994 ko bafashe uruhande rwa MLNDCD yaje kurimbura abatutsi n'abahutu batavuga rumwe nayo impamvu batashobora kuba bakwiga kuri ayo mateka ngo barebe ko gufatanya na Kagame bagahemukira kongera guhemukira abanyarwanda ako nakarengane mu by'ukuri kugeza na n'ubu ndabyibazaho nawe Joseph urabyibazaho uravuga ngo icyo bize ni iki warafate wende twibagiwe n'ibya Vietnam tukibagirwa n'ibya rye ibyo mu Rwanda ni ibya hafi kuko imyaka 20 burya ni igihe kigufi cyane mu mateka ukibaza uti kuki nta kintu cyo bize noneho bakaba bongeye gufatanya na FPL DMA ya Kagame yisha abahutu mu Rwanda ikica abahutu muri Congo ikica abanyekongo ikaba yogoza u Rwanda kugeza kuri aya magingo ukibaza uti President Macron n'Ubufaransa kongera gukora ikosa rimeze rityo mu by'ukuri ni ikintu umuntu tuzakomeza kubyibazaho ariko ni ikintu gikomeye cyane cyerekana yuko wavuga byabafashijeho kugira ngo amasomo yo bize ku bitagenda n'ibyagenze bitazaragenze neza mu mateka yabo babikoreshe noneho kugira ngo bubake ibintu bizima no mu gahugu gatoya nka Rwanda icyo ni icya gatatu nagira ngo mvuge icya kane nagira ngo mvuge ni ukuvuga ngo ese Ubufaransa bufite uburenganzira cyo kuvuga ngo idosiye turayikinze nibyo koko icyo namwibukije no kumubwira ngo ku bijyanye n'Ubufaransa ni uburenganzira bwabo nyayo kuba bavuga bati ibi biraturambiye ntibitureba n'ibyo tuduhugu nyine hariyo benshi mu mvugo mbi ariko bajya bavuga ngo nitwa banana republics ngo nitwa republika duhinga ibitoki niko bamwe iyo batuvuga niko bakunze kutwita banana republic ubwo na ba Macron nabo bacuruzi nabo bakire n'abandi ubwo bareba ka Rwanda na ka Burundi n'utwo duhugu two muri Afrika bati ni banana republics ntibitureba idosiye turayikinze ibyo koko babikora nk'abafaransa ariko kuvuga ngo idosiye y'indege yaguyemo abantu 12 harimo nabo bafaransa no nta wakwirengagya kuvuga ko bagambaniye abafaransa kuko haguyemo abafaransa batatu iyo niba koko mapro akunda abafaransa yakaba yavuga ati n'umufaransa n'umwe namurwanirira n'umufaransa n'umwe namurwanirira kandi twebwe niyo mitekerezo yacu n'umunyarwanda umwe twebwe bituraza ijoro yaturaza ijoro kandi bizaturaza ijoro ntazwe rero miliyoni zingahe z'abaturarwanda ababa mu gihugu cyangwa hanze yayo Macron mu mvugo ye ubundi ni ibyo yavuga muri diskuru wagira ngo kuko none se abo bafaransa batatu ntacyo bavuze ntacyo bamubwiye agambaniye iyo miryango yose yaguye muri iyo ndege harimo nabo ba president uko ari babiri agambaniye abanyarwanda muri abo banyarwanda hari abantu bakunze kugira imvugo ngo nkuko natwe tuvuga ngo abafaransa ngo n'ababiri ngo burya ni abahutu ngo bakunda abahutu ubwo no mu bahutu bakavuga bati aha ba Museveni ni ibintu bya Himatutsi Empire ngo empire y'abatutsi abandi bati abanyamerika n'abongereza burya naba bakunda abatutsi bari ku ruhande rw'abatutsi ariko nagira ngo ikingikiribe kibere isomo rikomeye cyane ku banyarwanda yuko kuri ibi bihugu byo tuvuga byo hanze ndetse ushyiremo n'iki gihe abari kwiberebo ubu numva buri muntu wese aririmba bakavuga ubushinwa ngo bakavuga uburusi ko aribo bareba inyungu za Afurika ntabwo ariko bimeze n'abavuga ngo abufaransa bari ku ruhande rw'abahutu cyangwa ngo ababirigi bari ku ruhande rw'abahutu cyangwa umuntu ngo umunyamerika n'umwongereza ari ku ruhande rw'abatutsi ni ukubeshya kuko abo bose ibyo bihugu byose byateranye u Rwanda muri 1994 abatutsi bahigwa amanywa nijoro jenoside y'abatutsi yakozwe abo banyamahanga bose bareba nyuma y'icyo gihe kandi ibyo byose bikorwa na FPR n'interahamwe n'utwo dutsiko tw'abahutu ubungubu agatsiko k'abatutsi kihereranye FDM baberewe ku isonga na Kagame abahutu bamaze kurimburwa barimo n'ibyo byiyondege tutazi n'umubare kuko ntawutinyuka kuvuga n'umubare cyangwa se abanyekongo ibyo byose ntibyabaye abo bose abo bafaransa n'abo n'abandi babireberera ntabwo rero abagambaniwe ari abatutsi gusa hagambaniwe n'abahutu hagambaniwe n'abanyarwanda muri rusange agambaniye abarundi bagushije ishyano umuperezida wabo n'abayobozi bakuru bari kumwe nawe nabo baguye muri iyo ndege hanuwe na FDMI na Kagame n'ako gatsiko k'abatutsi ibyo ngibyo ntawavuga ko yaba arengiseye cyane cyangwa se abeshya avuze ko nabo bagambaniye makuru yagambaniye abarundi ahubwo mbonereho umwanya bwo kubwira kuba natuma ku barundi ababageraho cyangwa se muri bo bumva iyi radiyo njya nibaza impamvu abarundi bo badakurikirana urupfu rwa perezida Ntaryamira yaba ari nk'iyihe ntabwo mbizi wenda naba nari ukuntu ntakurikirana wenda icyo ngicyo Yozefu waza kumbwira ko hari aho waba warakibonye ariko numva mu bintu byo nk'ukuntu nabivuze no mu ibaruwa wanandikiye Museveni cy'u Burundi birakenewe cyane kuri iyi dosiye na FPR-DMI ni ukuvuga ngo abarundi nabo baragambaniwe abandi bo rero bo makoro yagambaniye ni abanyafurika muri rusange kuko turi abanyafurika ubundi wakabaye uvuga uti ibyo bakoze muri Algerie cyangwa se no mu bindi bihugu kubera politiki yabo muri imyaka yashize aho bibanze cyane cyane gushyigikira udutsiko tw'abategekesha igihugu bagafatanya nabo gusahura umutungo wa Afurika ubu nabyo ibi ngibi iki gikorwa cyo kuvuga ngo ntabwo
wakugira mikoro neza ntabwo cyumvikana neza wakugira mikoro neza
uburanyumva
ndakumva
ibyo nabyo umuntu yavuga ko ari ikintu cyo abafaransa bagambaniye abanyafurika icyo rero ntabwo bavuga ngo bafite uburenganzira bwo kukirangiza aricyo cya kandi nagira ngo mvuge kivugo bireba twebwe abanyarwanda wenda ntibiri bube uyu munsi ntibube ejo ntawuzi igihe bizamara ariko nagira ngo mbwire abanyarwanda bakurikirana iki kiganiro bazabwire n'abafaransa bazabwire n'abandi banyafurika yuko iki kibazo cy'indege nk'ikindi kibazo kijyanye no kuvugisha ukuri ibyabaye ku Banyarwanda kandi bikiba ku Banyarwanda. Nta n'umunsi n'umwe tuzigera duhagarara kugeza igihe umwuka uzadushiriramo. Guharanira ko uko kuri kugafatanya uburyo iyo chapitre mu buzima bwacu izarangira bijyanye n'indege n'ibindi bibazo. Icyo rero gusa icyo nasorejeho cya gatanu Yozefu ni ukubwira Perezida Macron n'Abafaransa ko hazaba igihe ukuri kuzagaragara. Yuko kandi ababaye mu mateka y'u Rwanda hazagera igihe ibyahishwe byose bizongera kugaragara nk'igihugu cyakoze ikosa rikomeye cyane ryaguhemo Abanyarwanda benshi cyane nk'ukuntu ibyabo ibyakozwe muri Vietnam n'ibyakozwe muri Algeria bitigeze byibagirana kandi ubu ngubu nyuma y'imyaka myinshi hafi muri Vietnam ubwo no kuva uko tugiye guca byabaye muri za 50 ubu ni hafi ngira ngo imyaka 70 muri za Algeria muri za 50 kugeza 60 ngira ngo na kabiri murumva imyaka imaze gushira mu Rwanda ni 20 ningahe ukuri guca muziko ntigushya amaherezo Ubufaransa buzongera kugaragara ko bwakoze ikosa rikomeye cyane ku bibazo bijyanye n'u Rwanda. Nibyo bintu bitanu nagira ngo mvuge Yozefu wenda wa kongera ukanyunganiraho mu byo wenda naba nibagiwe gushimangira.
Muri iriya myaka za 90 Ubufaransa bwafashe uruhande rubi cyane uruhande rwo kudashyigikira impinduka kabone nubwo muri labor Perezida Mitterrand yavuze ko ashyigikiye ko habaho impinduka ariko nyuma yaho habayeho guhuzagurika ku buryo Abanyarwanda iyo ndege iguye habayeho si we wenyine mu by'ukuri ntabwo uruhare rwa Ufaransa rwonyine hari nayo mahanga yari ariho yifuza nyine kurwanira kariya karere wenda ikintu waza no kongeraho wari wanakivuze mu by'ukuri ni iki cyatumye kiriya gihe habaho guhemuka guhemukira indangagaciro haba kuri abo Bafaransa haba ndetse no kuri bari bashyigikiye FPRDMI guhemukira indangagaciro zo kutubahiriza ikiremwa muntu ku buryo hamenetse amaraso angana kuriya niki muri kano kanya uno munsi tumwe Bufaransa bwongera guhemuka butarafasha ayo masomo wabivuze koko nagira ngo uze gufata akanya uvuge kuri Congo n'ibiriho biyibamo kuko iyo witegereje neza usanga kuguhemuka u Rwanda rwabaye wari wakoresheje termesi n'inyibuka neza wakoresheje nyine umuntu ngo uhagarariye nyiri chantier kuri
bamwe
navuga ko Kagame ari yego uranyumva neza
ndakumva babita banyamara bo ngabo
banyamara yego umuntu yamwita nyamara ariko akavuga ko ari umucanshuro Kagame bigaragara ntabwo akunda abanyafurika mu by'ukuri yemeye kuba umugaragu umucanshuro wabo ubundi bavuga ko ngo ntabwo uriya muntu ari umurevolutionnaire ni umureactionnaire ejo bundi wahoze mu kiganiro twakoranye wahoze uvuga uti Museveni yari ibeshye kuba reactionnaire ku bantu nyine mu by'ukuri barwanya impinduka Kagame ni umureactionnaire wujuje ibyangombwa byose uranyumva neza hari ikibazo
ndakumva
yego
ndakumva ariko
impinduka muri Afrika ni impinduka yagomba gutuma Afrika itera imbere ikava mu kuba umugaragu w'amahanga w'amatsi ibihugu u Rwanda uko rwigaragaza ubu ngubu ngo ni igihugu ngo giteye imbere ni mbese wagira ngo ni Zaire ya Mubutu. Mubutu yari umugaragu wa yari umugaragu w'abamatsi bihugu. Kagame ahubwo ni wamusimbuye mu karere Ruye. Uroye ni wamusimbuye mu karere kandi arabyishimiye pe, arabyishimiye cyane. Abanyamerika ntibakimuhageze ndetse yaje kuba n'umugaragu wa Faransa n'ubwo wa Faransa bemeye bagasa n'ababaye ahubwo aribo bagaragu ba Kagame. Ariko ubu ngubu Kagame aravuga Igifaransa, Kagame yaje mu bintu by'Abafaransa. Mu yandi magambo, umugaragu ninde? Eske n'Ubufaransa, n'Ubufaransa ni Kagame bari mu bintu by'imikino ibyo ari byose bidahisha agaciro umunyafurika. Birimo ironda koko, hari uwo ku mpamvu nyine, ku mpamvu z'Abafaransa batagomba kuba nafite bonyine, ubu bamushyize ku ibere, yirukanye Igifaransa. Ariko ati ni mwebwe rwose Igifaransa cyagira, bazanye ba mushiki wabo. Iriya mikino mibi cyane imena amaraso muri biya bihugu. Tugaruke kuri Congo. Muri Congo nari amatora nayo ikinamico n'abaperezida badafashe badashinga, n'amaraso atarigeze areka kumeneka. Kuko kuriya guhabwa Prix Nobel kwa Mukwege no kubera ibyo yagejeje gusanasana, yakoze discours nziza cyane. Ariko ikigaragara muri kariya kare, ikigaragara muri Congo, ni nayo u Rwanda niteme. Kagame ni umuja ni, ariko u Rwanda rwabaye iteme ryo kujya gusahura Afrika bamena n'amaraso. Muri iki gihugu cya Congo ubundi cyagombye kubaho neza, abanyekongo bakabaho neza rwose, ubukungu bwa Congo bukagira nyine ingaruka nziza ku banyekongo n'abanyarwanda n'abandi baturanyi b'abarundi n'abandi, ndetse natwe tukajya guhaha kuko hari amahoro. Ya mahoro nyine twatangiye tunavuga, uriya mukobwa yaravuga ari amahoro ahari, Kongo igatekana, Kongo ikagira rwose ubukungu bwayo bukaba ubwayo, n'abaturanyi byabafasha. Abanyarwanda bajyayo, abarundi bajyayo, abanyazambiya bajyayo, n'abandi bose. Kongo iriya turazira amabuye, ngira ngo ujye ureba amadokumentari menshi ku byerekeye ariya makorutani n'iki cyose ariya nyine ajya mu bintu bya za ordinateri, mu bintu bya amatelefoni dukoresha nyine bye. Ariko ugasanga nk'igihugu nka Congo abaturage bacyo nibo bakene kurusha ahari abandi bose muri Afrika, ndetse no kurusha abanyarwanda badafite aho bikora. Ariko hari umuntu kera hariho ibintu bya traffic y'abesclave nyine, ubucakara ntibwari gushoboka iyo hatabaho abatware babanga mwabo bagurishaga abaturage babo, cyangwa se abaturage b'iminyago bafashe iminyago mu bihugu baturanye. Na Kagame rero bijya gusa n'ibyo. Kagame afashe bunyago abanyarwanda, afashe bunyago abanyekongo. Mu yandi magambo, icyo kintu kisa n'uko wahoze uvuga ikintu kironda koko kigarura ku kintu cya esclavage. Nacyo twagombye kuvuga ko esclavage, ubucakara bwagiye bushoboka kubera abantu bajya kumera nka Kagame. Hari icyo kintu rero cyo kubashakaga amaboko n'ibintu bagakoresha abantu nka Kagame kuri icyo gihe cy'ubucakara. Hari ukuntu ibihugu nka Congo byagombye gukiza mbere na mbere abanyekongo, ariko bigakiza n'abaturanyi. Ubu ngubu bikiza gusa ayo mahanga bakoresha abantu nka Kagame. Niko nagira ngo wenda mu gusoza kino kiganiro, kuko twari twagihaye igihe gitoya, mu kugisoza rwose ugaruke kuri Congo. Nubwo wabivuze ugarukeho uvuge uti amaherezo ni ayahe, n'iki cyakorwa? Ijambo ni ryawe.
Amaherezo nta yandi mbona, Yosefu, atari uko mu Banyarwanda twihereyeho ubwacu. Kuko urabizi ibintu by'Abanyarwanda nawe Yosefu bimazemo igihe kirekire, dusa nk'abakunda impuha. Bavuga bati intambara iratangiye Abanyarwanda bagahaguruka, bisa nk'aho dukunda intambara nubwo tutaziragurije. Kuko Abanyarwanda bazigwamo kuva muri 59 izi mvururu zose zimaze kugwamo, abantu barenze miliyoni ebyiri z'abanyarwanda, udashyizemo n'ubuhunzi icyo bugura no kuba mu mahanga n'ibindi n'ibindi, ariko tuzitakarijemo byinshi. Iyo uvuze impuha z'intambara abantu barahaguruka. Haba ikintu nk'iki ngiki abantu bamaze iminsi tuvuga iby'indege byo kuvugisha ukuri, babona nk'ikintu nk'iki ngiki ngo Abafaransa ntabwo bagikurikirana dosiye, ugasanga abantu bacitse intege. Ubugerageje kubaza Abanyarwanda muri rusange, uwasanga uyu munsi umwaka bawurangije nabi, kuko ngo bumvise ko ngo Abafaransa idosiye yahagaze. Kabone ubu i Kigali nta mu by'ukuri ni nka kado Macron yahaye Kagame umwaka urangije neza kaga yanoheri n'umwe n'ubunani yamuhaye kado ubwo ari ikinyikera avuga ati aha ikibazo kirarangiye. Ariko nagira ngo mbwire Abanyarwanda ntemhange no kuri Kagame ye kwica inyicyara, kuko ibyo ni nka bene ya nyoni, ntabwo ari n'inyoni bayita ostrich, ariko ntiguruka ngo iragenda wayirukankana yaruha umutwe ikawucengeza mu butaka mu musenyi mu mucanga iti abwo abandi bankurikiranye nta wunduzi nta wumbona. Ntabwo rero idosiye irangiye, kandi Abanyarwanda bagomba gutekereza yuko iyo uhanganye n'ibibazo biremere nk'ibi ngibi birimo abanyamahanga, urumva ibibazo by'u Rwanda tumaze imyaka irenga ijana, Ababiligi, Abadage, Abafaransa, Abongereza, Abanyamerika, ibihugu byo mu karere, ntagiye nubwo twavuga ngo turi igihugu cy'u Rwanda, ariko nta gihe inyungu zacu twigeze tuzuzigera nk'Abanyarwanda ngo twumve ko ubutegetsi buriho igiki cyaba ari igihe cy'ubwami cyangwa se igihe cy'ubukorone cyangwa se Repubulika ya mbere, ya kabiri, sinzi niba bayita n'iya gatatu ya Kagame, sinzi uko bayita, ngo uvuge ngo bikorera inyungu z'Abanyarwanda bose. Ni ukuvuga ngo niba turi ku rugamba rugerageza guhindura ibyo byose, abantu batazibwira ngo ni urugamba rworoshye rurangira ejo bundi. Abantu baza muri iki kibuga cya politiki cya sosiyete nyarwanda bakabeshye yuko bazagira uburyo bugira vuba, bukavanaho Kagame, bukishyiraho, ariko wenda nako ntabwo ari wenda budatandukanye n'ubwa Kagame, ngo ibigira vuba twabiboneyemo ishyano, twabiboneyemo impfu na n'ubu kugeza kuri aya magingo. Tugomba rero kwigirira icyizere nk'Abanyarwanda, tukumva ko ikibazo cy'u Rwanda ari icyo cy'indege n'ibindi, ari twebwe tugomba kuzabikemura niyo byatwara igihe kingana iki, ko igihugu ntabwo kigira imyaka, ntabwo wavuga ngo kizakura kirangira iki gihe. Ni ukuvuga ngo twebwe buri gihe tugomba kugira umutima yuko ibintu bizahinduka, kandi ari twebwe tugomba kubihindura. Kuri icyo warumbaje rero cya Kongo rega niyo koko tuzira. None se Kagame uvuga ngo uhubwa ibintu byo muri Afurika n'agahoma munwa, koko nta muntu wagambaniye Afurika urenze Kagame, ariko bamugororeye iki? Urumva turavuga ngo Makuru yamugororeye kumubwira ngo idosiye irarangiye, kandi mu by'ukuri itarangiye. Abanyafurika bati noneho ubu umukuru wa Afurika yose. None se Joseph Reba kuva muri 1994 urebe amarorero rwa Kagame yakoze muri Congo. Kagame yarwanye na Zimbabwe, Kagame yarwanye na Angola, Kagame yarwanye na Namibia, Kagame yarwanye na Uganda, Kagame reba aho agejeje u Burundi, Kagame aba bazungu baramubwira bati ubu abasirikare bose b'u Rwanda yita ngo ni abasirikare be, ukagira ngo ni abana be urebaho baba aba muri ayo mu bintu by'amakwe no kwerekana ubukire afite n'iki byose, ariko abo bana yirirwa ashora muri izo ntambara, abo bagashaka buhakira mwoherezamo aho muri za Sudan, aho muri za Somalia, muri za Central Africa, hirya no hino, abagize aho batwi abo bose Joseph kare aba bana b'u Rwanda baba bahutu cyangwa batutsi urumva nibo yahinduye harya abamasa abamasenere babita iki mu kinyarwanda Joseph
abacancuro
abacancuro yabiza yakoresha abacancuro akabavanamo amafaranga nayo yishyira mu mufuka ayandi akayakoresha ibyo bikorwa bya destabilization byo kubuza amahoro mu bindi bihugu none se umuntu ugambanira Afurika nk'uwo nguwo ukavuga ngo niwe ukuriye kuba umukuru wa Afurika hari akagambane cyangwa se ubugoryi burenze ubwo ngubwo ku banyafurika
ikibazo gikomeye
Afurika rero izashobora kuva muri ibyo bibazo ari uko abanyafurika uru rugamba turiho rw'abanyarwanda kumenya ko uru rugamba rureba abarundi ko uru rugamba rureba abanyayuganda kureba abanyekongo rureba abanyafurika bose ko tugomba gutekereza uburyo abanyafurika bishyira hamwe atari byo kuvuga ngo Kagame na Museveni na pa perezida 54 bagenda bagahura muri Oyua yuko inyungu z'akarere k'Uburasirazuba East Africa akarere k'Afurika kagomba gushingira ku nyungu z'umunyafurika ntabwo kandi inyungu z'umunyafurika ntabwo zitangirira ahubwo ahanini zigenda zisenywa cyangwa se zigabangamirwa nabo banyambara babifashijwemo nabo ngabo baba batumye nta kundi rero ikibazo cya Kongo mu by'ukuri nakubwira kizarangira Yozefu kandi turakizira kandi tukivurugutamo FPDMI igihoramo no kugeza kuri aya magingo aho tuvugira iri muri Kongo nta gihe kizarangira atari uko twebwe abanyafurika twihaye agaciro kandi tukamenya gufatanya ibyo dukora byose bigashingira ku nyungu zacu nk'abanyafurika ndabizi ko iryo rihurizo rikomeye abagiye babivuga nk'uko mvuga barabizize ntabwo ari uyu munsi byatuzindiye kuvuga uko abagiye bashaka gukurikirana inyungu za Afurika uko bagiye babizira wende tuzakora ikindi kiganiro muri 2019 tuvuga kuri icyo kibazo nyamukuru kireba Afurika ariko nicyo ngicyo niko Yozefu mbibona nta kundi tugomba kugira icyizere ko abanyarwanda tuzarangiza ibibazo dushingiye kuvugisha ukuri kandi abanyafurika tuzarangiza ibibazo bya Afurika ari uko tumenye gufatanya no gukorera inyungu za Afurika bitavanamo abo banyamahanga ariko bidusaba yuko tugomba guhora dutangira ku nyungu zacu tukareba inyungu z'abo banyamahanga tukareba aho duhurira ibyo tubaha ibyo tutabaha kugira ngo twe guhora ari twebwe dutakaza mu mibanire n'amahanga nicyo ngicyo natsorezaho Joseph
ndagushimiye cyane muvandimwe Theogene muri kino kiganiro ku ndege ya Habyarimana aho ugize uti Perezida Macron nawe yagambaniye abanyarwanda ariko ukarangiza ugasoza uvuga yuko banyampara nka Kagame atari bo sura nziza ya Afurika y'ejo kandi ko abo banyampara Kagame nyampara kimwe n'abamushyigikiye batari bazagira ijambo rya nyuma rizagirwa n'abanyarwanda rizagirwa n'abarundi rikagirwa n'abanyekongo n'abandi banyafurika bakaba bungabo rero nubwo amaraso yamenetse nubwo akomeje kumeneka nubwo bishoboka ko hamerika nandi ariko amaherezo ni nka bya bindi ngo amaherezo y'inzira ni mu rugo amaherezo y'Afurika rero izibohora izirukana ba nyampara nk'abo ngabo ba Kagame kimwe rero n'ababashyigikiye bararuhira ubusa mwari kumwe nanjye Joseph Ngarambe nkomeze rero Theogene Rudasingwa ngushimiye rwose kino kiganiro cyiza kimwe n'akazi gakomeye umaze iminsi ukora shimiye abakunzi ba Radio Shakwe badushyigikira ku buryo bashoboye ariko dusaba ko badushyigikira birenzeho muri runo rugamba rwo kubohoza u Rwanda na Afurika abavuga ko Afurika izahora mu cakara rero bazaruhira ubusa nari kumwe nanjye Joseph Ngarambe mbe hamwe na Dr. Theogene Rudasingwa Imana ikomeze ibafashe noheri imigisha yayo ikomeze rwose ibayobore ibamerere neza ibatunganire ibishyire uyu mwaka dukozaho imitwe y'intoki nkeya cyane z'ikiganza kimwe.
Kanuzabikora.